girl boy. As you know, one man. As you know, I sweet burger.
Hey, your Tron.
Oya, ni me gusta na na bungla demo, bungla shape ma, ni la fisiki no. Hey, dinasti katobo wa puwa na masiki yo. Ni kamombia we BB, nataka kutikisa nyavu ka DT. Big yes, ya kanipa ruksa ni ka TT. Sile, kiri kiki, usiku tunakuchi kuchi. Nina kutuka visi, nikinokiwa siki vichi. Zini kakosa usingizi, wende waku binya binya matikiti. Kaka pipi ni kakata funa kama bigi chi. Oya usiku kuche. Oho, 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 oho.
Hey, do your trunk.
Shoo. As you know, hey, alijifanya kiche che che. Kumbe mimi mwenyewe nina makeke, nikabadilika kama machete, nikampa lugu la kipepe. Alileta za kuleta, alaliza vipe, nikasema tuna kesha. Jino invisible, nondo runa take, 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 haina kuchesha. Alileta za kuleta, alaliza vipe, nikasema tuna kesha. Jino invisible, nondo runa take, 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 haina kuchesha. Kesha, kesha, kesha. Zile, kiri kikiti, usiku tuna kuchi kuchi. Nina uchuka visi, nikinokiwa siki vichi. Zinikakosa usingizi, wende waku binya binya matikiti. Kakataka pipi, nikakata funa kama bigichi. Oya usiku kuche. Oho, 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 oho.
Hey, hey, I do know what I'm about.